Kale nasuze tudde nga sibalimbye nasuze tudde
Mubadde chinyabo
Nina kabozi
Umanyinyo kunyumya njagala tutende Tonda simo ebya magero
Iwalala wakededa obo kutende ya kola vyona
Umanyinyo
kunyumya Antia sana kutendwa
Umanyinyo kunyumya njagala tutende Tonda simo ebya magero
Fama mpula neti tunamutenda Mwenyimba nengalo nembifugebio
Umanyinyo kunyumya
Kona mkonyi
Umanyinyo kunyumya njagala tutende Tonda
simo ebya magero Mchala ilo mkanda wa mafuga mitemba la msaku
Mwanyinyo
mwana kuwa karulu Nyabo tumutande tumukole katondo wejisa kawe virunji
Mwanyinyo
hera tumweba zenga
Mwanyinyo
kunyumye jaga tumende kuna subo Davando watu wakawaka wafi muenda mutebya fuku mkanda
Mwanyinyo
kunyumya njagala tutende tonda ssebo ebya magero Kano